uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni. Uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni. Bona mangi bamba dala, jello wenza ngalo. Kubashi moye wami, bona mangi bamba dala, jello wenza ngalo. Kubashi moye wami.
You have changed, jali wami.
Uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni. Uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni. But you could go out and get cold, come on, yeah. I'm a loyal man, I will never cheat on you, baby. My love comes with principles, can't you give me no good way? Untanda ngempela noma ngisibambisa nje. I don't know, it's like I'm in the middle of nowhere. I don't know, baby, logo gwenka yoga skasha nanje. I don't know, it's like I'm in the middle of nowhere. Uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni. Uthando lwami akuyonto yokudlalama, baby. Ngitshele ungasangithandi, ngizohamba ngijonge enkalweni.